Music is feeling, music is a feeling, make a no feeling, and yaka feeling. Narina silica, emumbu manga siva dam. Narina silica, emumbu manga siva dam. Atini simbule ndongo, kuluno njaku badam. Aleta java yae mukanisa, kanisa cheyo. Yesu siwa mwemweka nemubala na bowawe.
Yesu siwa mwemweka nemubala na bowawe.
Yesu siwa bayonjo boka abadugala na bowawe.
Yesu siwa bayonjo boka abadugala na bowawe.
Yesu siwa mwemweka nabayaye na bowawe.
Yesu siwa
Yesu siwa bafiga boka nabolubao nabo wawe.
Yesu siwa figa boka abolubao nabo wawe.
Yesu siwa wamvu boka nabampi nabo wawe.
Yesu siwa wamvu boka nabampi nabo wawe.
Nalina sirika kuluno nja kubadamu. Nalina sirika atini simbule ndongo. Tuma kunyanja netugendo kuvuba byennyanja naye mama kusanga ebyennyanja tebiriwo byagenda mu bbala ebyennyanja ebimu binywera walaki mama batutuma ebyennyanja ebimu byayoza katimba engeri ebyennyanja musabo oba bikola ki musabo ebyennyanja muloji oba bikola ki muloji Seluganda tokange ebyennyanja che very sensitive mwana gwe tokange ebyennyanja ngamba gwe deputy Jesus Yesu siwa mwemweka nemubala nabo wawe.
Yesu siwa mwemweka nemubala nabo wawe.
Yesu siwa bayonjo boka nabadugala nabo wawe. Jesus nambulira bwatali musanyufu konze chitoli musanyufu yatulabye tugenze mumbala konze chikunyiza chechi nga nawe waliko mumbala konze chikunyiza chechi dia be waliko mwenzi.
He without sin be the first to throw the rock ataina chibi baba soko kanyugejinja
mama debute Jesus nsabire byennyanja mbifune. Wadde biddugala gwe bivuba omusaayi kunabyoza. Yalekawo kyenda mu mwenda n'anoonya emweyabula edda. Tokanga ebyennyanja kye tuvuma ebyennyanja batutuma ebyennyanja tugende tuvuba ebyennyanja ngamba depute Jesus ate nawe bakutuma ebyennyanja. Omuziki feeling, music is a feeling, make a no feeling. And you got feeling,